We taking over.
It's Black Track Music.
Man, I'm building. It's in a black power. See what success, see how me lodges. And I start tolling. Wafuma mana mwati anga.
Shika tu shika wanyi. Tu shika wanyi. Ami shika tu shika wanyi. Tu shika wanyi. Cause shika tu wanda wanyi. Shika tu shika wanyi. Shika tu wanda wanyi. Shika tu shika wanyi. Shika tu shika wanyi. Tu shika wanyi. Ami shika tu shika wanyi. Tu shika wanyi. Cause
Wishes, in short, you are faces, no sense. Allow me to quit my verse, oh yes. I got a dilemma to chase. Ishangana kuta mi no mensi. Itonga shaka ye kala yambuka. Nei kuchilunda mi pawa na shika.
Shika tu shika wanyi. Tu shika wanyi. Ami shika tu shika wanyi. Tu shika wanyi. Cause shika tu wanda wanyi. Shika tu shika wanyi. Shika tu wanda wanyi. Shika tu shika wanyi. Shika tu shika wanyi. Tu shika wanyi. Ami shika tu shika wanyi. Tu shika wanyi. Cause shika tu wanda wanyi.
Man, I'm building.
Shika tu shika wanyi.
We taking over.
Shika tu wanda wanyi. Shika tu shika wanyi.
Tukutosha kila dami ni kafu ho mo. Chaka tukila uhera chimo ho. Yiku ni manamu mutu. Adimo muma negative wishi tete angili hando. Kuzi chinati yanga ne utia chinati yanga ye ukutotoka. That's why sometimes in the land unamu. Oye pressure muhongo ni yivula mamu. Oye kumona china neye na kisiki. Akumona boza minikala ni topiki. Nukudinya neye ya make example. Na wanataka detwaka yanda anga ho. Manju ni tipulevu ni antaka. Mind the hell. Luneka Tanganyika kwa kamalo ya jikwa ya nichulobu na shala ziwu nika hila fofiwu.
Shika tu shika wanyi.
Tu shika
wanyi. Shika tu shika wanyi. Tu shika wanyi. Cause shika tu wanda wanyi. Shika tu shika wanyi. Shika tu wanda wanyi. Shika tu shika wanyi. Shika tu shika wanyi. Tu shika wanyi. Ami shika tu shika wanyi. Tu shika wanyi. Cause shika tu wanda wanyi. Shika tu shika wanyi. Shika tu wanda wanyi.
Akakupa mpapampamu apampamu. Tutu kunu teya tunapampimu. Brevu sama dikta na tibu. Money goes money comes. Chechiana Mr. Kambolu era tilipo. Dasi didyo tina hali seto. Bro Lick sama Bulo Jonathan Gasoka. King Wise El Diesel. Krebis Zabu DSK G Commander Bri B Ten Max GTB DJ XB Tasia. Man, I'm building, we're taking over.